yangena kwale kakiyana avuxeni kunga avuxeni hi xewe amukeriwa ku tsakiwa ku nandziha hi vamunani na vopeni hi kombela hi kombela hi kombela va ri kombela u ta nyikiwa. Kuba kona ikhomana kunandziha ikhomana sitsakisa nikateka ndakunikateka 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 yamukeriwa ikhomiwa kahle mabyala kunga mabyala tintombi kunga tintombi mijaifo kunga mijaifo.
Take care.